moshawahiwa mwendo na mitindo kama Rosie Huntington shavuni hizo timpos azijaniacha salama mama ulivyo simple aujapaka tamaskara
sinasema kivesi anata pimpo ndefu yake shingo kino kama city ya Lincoln macho yake kama ya chinko
cause you're beautiful mama minongo tujua ane bere tuona ane uwe na tufa ane uwe na tupenda ane
cause you're beautiful.